ni ogiragamo umuntu wa mbere bakagukubita bagakubita amara kugukubita bakakuzanira imiti yo kokorosha mbese ibimeze ngikinyabagutera wakomeretse cyane ndiwumva uburibwe bahambiraga umukandara ngo umuntu abakenyeje kabarwa gukubitisha mu mutwe
n'ubu hamwe muri benshi bafungiye ku kigo gutegetse bwitangorora muco cyanyabishongo giherere mu murenge wa Mudende mu karere ka Rubavu we na bagenzi be benshi bavuga ko inkovu basigiwe n'ubuzima bubi babayemo mu gihe bahamaze bahafungiwe zikiri nshya kandi ko ibihe bibi bahagiriye bikomeza kubagaruka mu ntekerezo buri munsi hari abavuga ko kubera inkoni n'ibindi bikorwa mbabaza mubiri bakorewe byatumye bahahamuka ku buryo basigaye birinda icyo aricyo cyose cyatuma bagira umwaku watuma bongera kwafungirwa umva uko babivuga
ibatanga ibihano byana kwico udashoboye kwihangana nta mu buzima bwanjye ntabwo nigeze nkubitwa kukuntu nageze hariya bafataga makaburi abiri bakayazinga bagakubita bakazana inkoni z'iminze nza police baba bafite inkoni z'iminze nza bagura mu masoko bagakubita paka inkoni ishaje bakaja kugura iyindi
nkaba babasirimu baraha mu gasantre ba utigeze ufungwa ntago wamubwira ibitendo bya hariya nkapfe kubyemera
burana natashe mu mutwe buzamashundu najaga ndakandisha amazi ashushe kabisa ntago bari ukugura aho kwa barimo nubwicanye
bundi umuntu uvuye hariya taranzite mu mugongo hano mu mugongo kubera inkono aba yarabaye umukara barakubita bagakubita ntambu
bashimangira ko inkono ari ryo gaburo rihaba ku bwinshi naho ibyo kurya bisanzwe byo ni hafi ya ntabyo
mu gitondo kare bakaduha agakombe gacagase nimugoroba saa 11 bakaduhereza kandi gakombe k'ibigori kimpungure ubwo igitondo na nimugoroba twabaga turi gukubita
baje kutwagereza muri sare bari kudukubita
buri gihe mbese
baraboza se
gute n'ugukuramo twese wenda ari nk'abantu wenda nka 50 dusipoze urugero bagaterura igitango bakaje baraturura amabase bari kukumena abandi bari guturuka inyuma n'imbere bari gukubita zirankoni badukubita nizo kutwe ntago arizo kugira ngo umuntu cyakireke ahubwo bashobora kugukubita inkoni noneho z'indenga kamere ngizo basanzwe badukubita bigatuma ubukihebe kurenza uko wari umeze
raporo z'imiryango mpuzamahanga yita ku burenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch zakunze gutunga u Rwanda gatoki ko ruhonyanga uburenganzira bwa muntu mu bigo nk'ibi iyo umwaka ushize 2016 yashyize mu majwi ikigo cya Gikondo icya Muhanga icyambazi mu karere ka Huye ndetse n'icyanyabishongo muri Rubavu igaragaza ko bafungwa binyuranyije n'amategeko kandi bagakorerwa iyicarubozo ubutegetsi buvuga ko ibi bigo bifasha gusubiza ku murongo abakoresha ibiyobyabwenge inzererezi hindaya abajura boroheje abazunguzaye abasabiriza abana n'abakuze barangwa n'imyitwarire ibangamye abafite ibyaha binini bakanyuzwa muri ibi bigo bakajya gufungwa abandi bakagororwa bagahabwa ubumenyi mu myuga itandukanye ariko raporo ya 2016 ya Human Rights Watch yagaragaje ko hari benshi barinze gufungurwa nta mugana umwe bigishijwe kandi n'ubu hari abatashye bazi ikivugo cy'akarere gusa
koze iyo nabashimiye banarigishaga bavuga ngo turi inkange za Rubavu zirangwa n'umuvuduko mu iterambere imihigo bayigize indego nicyo kintu batwigishaga abenshi biciye hariya barahagije hari igihe umuntu amara gupfa bakajya kumutebeza muri fosi batatu nje mvungiyeho mu kwezi kumwe ari ibyo biri inyuma ngaguca bakubita umuntu wanapfuye bakamuhisha
haba kuri izi raporo za Human Rights Watch cyangwa kuri ubu buhamya bw'abaturage bafungiwe muri ibi bigo igisubizo cy'ubutegetsi gikomeza kuba kimwe umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda mu ntara y'uburengerazuba CIP Theobald Kanamugire ku murongo wa telefoni yateye utwatsi amakuru y'uko igipolisi cyaba gitoteza abafungiye mu bigo ngororamuco
amakuru afite mama nuko ntatoteza ari hapfa
ntabwo bigeze batwemerera wenda ngo tuganire n'abakirimo ariko abo twaganiriye bahafungiwe batubwiye ko rwose babakubita uko babyutse n'uko baryamye abari inkoni
kandi amakuru y'impamo nkwaye nuko icyo ari kigema hari transit ya tatu turazisura aho ziri hose ntatoteza yabo ariko uko bize muri iki gihugu hari umuntu wezwe n'undi urwara akarara atagiye kumurega
hari nk'uwambwiye ko muri Nyabishongo ngo yahafungiye kandi ngo yahavuye hari batatu bamaze gupfa bakajugunywa mu cyobo kiri hafi aho ngaho
mu myaka amaze hagushinjwe no kuhatira ntandura yarwara hari ntandura tumva barwaye
twasabye ko batwemerera tukabonana n'abafungiye mu kigo cya Nyabishongo ariko ubuyobozi burabyanga kuba gusura ibi bigo no kuganiriza abakibirimo nabyo bigorana hari ababifata nk'uburyo ubutegetsi bukoresha kugira ngo imibereho y'abahafungiye ikomeze kuba ubwiru twagerageje kuvugisha umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco bwana Ime bose ni bamwe atubwira ko afite abashyitsi ko atuvugisha nyuma ariko inshuro zose twongeye kumuhamagara ntiyafashe telefone cyangwa ngo asubize ubutumwa bugufi twamwandikiye tumusaba kugira icyo avuga ku mikorere y'ibi bigo nubwo ubutegetsi buhamya ko ari ibigo byakira bikanasubiza ku murongo abantu bakunze kugira imyitwarire ibangamiye ituze n'umudendezo by'abandi ariko ubuhamya bw'ababinyuzemo bugaragaza intego yabyo mu yindi shusho
nti waje ukaja kuvana ngo barakugoroye waramugaye ntacho wakwimarira iwanyu nyoko ndi yakubwira ngo ikore biro 30 ngo byikorere ubwo abarokunanura abantu
Claude Ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio d'Amerika.